Father, we call for fire.
Fire upon your people.
Fire upon your people.
Eld på ditt folk.
Send your Holy Spirit with fire.
Send din Hellige Ånd med ild.
Let the fire of your glory arise, Father.
Lad ilden av din Hellige Ånd.
Here in the north of Norway.
Her I Nord-Norge.
Let fire come.
Ild skal komme.
Take our hearts, Father.
Ta hjertene våre.
Breathe your breath into our hearts.
Pust inn I hjertene våre.
Make us truly alive.
Vi skal være I deg.
And wherever there is even a little glow of your presence in us,
hvor som helst det bare en liten glød av ditt nærvær,
will you fan it into a flame?
Du skal blåse på det så det flammer.
A mighty flame.
En mektig flamme.
So that the darkness may be lit up.
Disse flammene skal reise seg I sønder og døtt.
Let the fire of your glory come.
Ilden av din herlighet skal komme.
Father, we say to you, you are pure gold to us.
Vi sier til deg, far, du rent gull for oss.
Be magnified, Father.
Bli opphøyet, Herre. Vær opphøyet.
We exalt you.
Vi opphøyer deg.
Father.
Far.
We will only bow the knee to you.
Vi bøyer bare ned for deg.
We will only worship you.
Vi bare tilber deg.
And we will give all glory to you.
Vi vil gi all herlighet og ære til deg.
You alone are God.
Bare deg, Herre.
And you are so good.
Og du så god, Herre.
And we rejoice in you, Father.
Vi gleder oss, Herre.
Now, Holy Spirit, would you please come and fill the rest of our time together?
Kom, Hellige Ånd, og fyll dette sted.
Carry the glory of Jesus.
Bær med Jesu herlighet.
Bring it in as running oil.
Få det inn som flytende olje.
Washing through our lives.
Vaske gjennom livene våre.
That we may be alive in your glory.
Så vi skal bli levende I din herlighet.
Father, we ask in Jesus' name.
Far, vi ber I Jesu navn.
Amen.
Amen.
Please be seated.
Sett deg ned.
I want to go back to what we were talking about this morning to do with value, but only for a moment.
Jeg skal gå tilbake til det vi snakket om I dag morges om verdi, men bare et kort øyeblikk.
We look together at the three stories Jesus told that are recounted in Luke chapter 15.
Vi snakket sammen om tre historier som Jesus forteller I Lukas kapittel 15.
So remember, in each case, something was lost.
Husk at I hvert av disse tilfellene var det en ting som var mistet.
And it was found.
Og det ble funnet.
And when it was found, there was a party.
Og da det ble funnet, så ble det fest.
But the size of the party.
Men størrelsen på festen.
Seemed ridiculous compared to what seemed to be the value of what was lost.
Virket helt vanvittig I forhold til verdien på det som var funnet.
And so at the end of the third story,
så på slutten av denne tredje historien,
Jesus deals with this,
så snakker Jesus om dette,
as he speaks to the older son.
Når han snakker til den eldste sønnen.
I think we get so used to this story.
Altså, vi så vant til den historien.
And we've considered it so often.
Og vi har tenkt på den så mange ganger.
It's probably the most famous story that Jesus told.
Det sannsynligvis den mest berømte historien som Jesus fortalte.
And it almost seems as though it was real. It really happened.
Og det nesten som om det virkelig skjedde.
But it was a story that
Jesus told. Det var en fortelling Jesus fortalte.
And Jesus is the greatest storyteller there has
ever been. Og Jesus den største historiefortelleren som noen gang har fantes.
After all, he's the word of God.
Han tross alt Guds ord.
So you'd expect him to be the greatest storyteller.
Så vi kan bare forvente at han historiens beste historieforteller.
And so as well as shocking and surprising,
så det både sjokkerende
the people who are listening
og folk hørte på dette.
He then uses the story of an elder son.
Så bruker han historien om den eldre sønnen.
Because that makes us secure.
Det gjør liksom oss trygge.
What he's going to do, he's going to expose the things that we are thinking.
Han eksponerer og viser de tingene vi tenker.
But instead of making us feel bad,
men istedenfor for å få oss til å føle oss dårlige,
you know, can you imagine him saying, I know what's in your mind.
Han kunne sagt, jeg vet hva du tenker på.
You terrible, wicked people.
Åh, dere forferdelige, onde mennesker.
He doesn't do that. He leaves us safe.
Ikke det. Han lar oss være I trygghet.
And he invents the idea of an older brother.
Og så forteller han, lager han den ideen om en eldre bror.
But we are the older brother.
Det vi som den eldre broren.
So he takes the things that he knows we are thinking.
Han tar de ting som han vet at vi tenker.
And the reactions we have to his stories.
Og de reaksjonene vi har på de ulike fortellingene.
And then he voices them through the older son.
Og så gir han dem stemme gjennom den eldre sønnen.
And so he has the older son saying, "This is objectionable."
Så sier denne sønnen, "Dette her helt forkastelig."
I mean, I've been with you all this time.
Jeg har vært med deg alle disse årene.
Father, I've been living and working for you.
Far, jeg har jobbet og levd for deg.
And now you're going to have this incredible party over this son who's come back.
Og nå skal du ha den ville festen for denne her sønnen din som har kommet tilbake.
Is your age catching up with you? He's suggesting.
Jeg begynner å bli litt gammel og få litt, gå litt, ja. Hmm?
Have you forgotten who he is?
Har du glemt hvem den karen der
And why are you talking about him being such a valuable son?
Hvorfor snakker du om han som har vært en sånn fryktelig verdifull sønn?
When he's lived a worthless life.
Men han har levd et helt verdiløst liv.
And you're throwing a party for him, but what about me?
Hvorfor har du party for han, ikke for meg?
And those are all the things that are going on in our minds as we hear the story.
Og det alle disse tingene som skjer inni hodet på
oss. This is crazy.
Dette sykt.
Remember, it's only a story.
Husk historien.
But this is crazy.
Dette sykt.
And there's something that simply doesn't feel right.
Det noe som bare ikke føles riktig.
Because how can you treat a worthless son like that?
Hvordan kan du behandle en verdiløs sønn på den måten?
And so through the older son, Jesus puts into words the things that come into our minds.
Så gjennom denne eldre broren så putter Jesus
certainly into the minds of those who are hearing him speak.
Og når vi hører han så kommer det til syne.
And this is how he answers the older son.
Og det sånn som svaret den eldste sønnen.
He said to him,
han sa til ham,
and therefore he says this to you and me.
Og derfor så sier han dette til deg og meg.
The older son was a storytelling invention.
Den eldre sønnen funnet opp I denne historien.
So that when he responded to the son,
så når han I respons til denne sønnen,
he was responding to you and me.
Så var det egentlig responsen til deg og meg.
And explaining what's going on.
Og det forteller eller forklarer hva som egentlig skjer her.
He said, first
word. Han sier, hør.
First word.
Første ord.
Son.
Min sønn, barnet mitt.
Doesn't matter whether you're male or female.
Det spiller ingen rolle om du mann eller kvinne.
He's saying, you belong and you have status.
Du tilhører, du har status.
Even when we're thinking, why does God seem to be so unjust?
Hva var det som egentlig var her?
Son, that should make us feel
Son,
secure.
Barnet mitt.
He hasn't forgotten us.
Han har ikke glemt oss.
He is restating our value when he says, son.
Han gjentar hva som verdien vår når han sier barnet mitt.
You are always with me.
Du alltid med meg.
And then an extraordinary thing.
Det ganske ekstraordinært.
Everything I have.
Alt jeg har.
Is yours.
Ditt.
That's pretty amazing, isn't it? Everything that God has is ours.
Alt Gud har vårt.
Now it's a story. But Jesus is using it to tell truth.
Men Jesus bruker den til å fortelle sannhet.
I've made you my son.
Jeg har gjort deg til min sønn.
Everything I have is yours.
Alt jeg har ditt.
So you remember then a bit later in the New Testament.
Så husker du at senere ut I Nytestamentet.
Paul writes of the fact.
Så skriver Paulus om dette.
That every spiritual blessing is available to us in Christ.
Alle åndelige velsignelser är tillgänglig genom Jesus Kristus.
He hasn't just won salvation for us.
Han har inte bara vunnit en frälse för oss.
That is not the full extent of the story.
Det är inte hela historien.
But he has opened heaven's doors.
Men han har öppnat himlens portar för oss.
All the storehouses of heaven.
Alla lagerrummen I himlen.
The doors are wide open.
Dörrarna på vid gap.
And in Romans 8, Paul describes it like this.
Och I Romarna 8 så beskriver Paulus det på denna måten.
If God didn't even hold back from giving you His Son,
hvis Gud ikke sparte sin egen sønn,
just what do you think is greater than that that might cause
God to withhold it? Hva skulle være større enn det enn at han ikke sparte? Hva skulle være større enn det?
Everything is open to us.
Alt ligger åpent for oss.
Everything that he has,
som han har,
that enables us to live as his child.
Og det gjør oss I stand til å leve som barn.
It's all there and it's all available.
Alt tilgjengelig.
Yesterday evening we were looking very simply at the teaching of Jesus about prayer.
I går kveld så vi veldig enkelt på Jesu undervisning om bønn.
And we were talking about prayer becoming invocation.
Og vi snakket om hvordan bønn ble noe som vi gikk inn I.
That it's more than saying, Father, your kingdom come.
Som noe mer enn å bare si Gud, ditt rike kom.
But it's seizing hold of heaven and bringing it to earth.
Men det å gå inn I himmelen og ta tak I himmelen og bringe den hit til oss.
Now, if you weren't here yesterday evening, don't get too concerned about that.
Hvis du ikke var her I går kveld, så skal du ikke bekymre deg for mye for det.
Because you need to hear the whole thing.
For du trenger å høre hele greia.
But I'm reminding those of you who were here yesterday evening.
Og jeg bare minner dere på det som var her I går kveld.
We need to understand that because of the name of Jesus.
Vi trenger å forstå på grunn av navnet Jesus.
We are able to seize hold of God.
Så kan vi ta tak I Gud.
And ask him effectively for what we need.
Og be effektivt til ham om det vi trenger.
This has nothing to do about twisting God's arm behind his back.
Dette handler absolutt ikke om å vri Guds arm rundt på ryggen hans.
And forcing him to do what we want to do.
Og tvinge ham til å gjøre det vi vil at han skal gjøre.
In the way that we want him to do it.
På den måten som vi vil at det skal skje.
And at the time that he wants to do it.
Og på det tidspunktet som vi vil at det skal skje.
But very often James says in his letter.
Men flere ganger så sier Jakob I sitt brev.
The reason we haven't received what we need.
Grunnen til at ikke vi mottar det får det vi ber om.
Is because we haven't asked about it.
For vi har ikke bedt.
And you know what happens in real life?
Og vet du hva som skjer I det virkelige liv?
We say.
Vi sier.
Daphne, come here, man.
Daphne, kom hit.
We say. just telling her what to do.
Jeg bare forteller henne hva hun skal gjøre.
Actually telling her what I'm doing.
Jeg forteller henne hva jeg holder på med.
We really need that, don't we?
Vi trenger det.
Yeah, I don't know what we're going to do without that, do you?
We're just not going to cope.
We're going to have to pray about this, aren't we?
Vi må be om.
Yeah.
You're doing well, aren't you?
Yeah. Yeah, du har det bra, ja.
Let's go and have a coffee and talk about it.
La oss gå og ta en kaffe og snakke sammen.
Oh, wouldn't it be an idea to just pray then?
Yeah, we really ought to pray about it. Shall we have a coffee first then?
Skal vi ta en kaffe før vi ber?
Oh, and I forgot to tell you, there was a message for you.
Og jeg glemte å si det var en melding til deg.
I'll go and get the message and give it to
you. Jeg skal finne meldingen til deg.
Have you forgotten about praying?
Har du glemt å be?
Of course I haven't forgotten about praying, but let me get that message first.
Selvfølgelig har jeg ikke glemt å be, men jeg bare gå og se den meldingen først.
Okay. And we actually do everything except actually pray.
Alt mulig annet enn faktisk det å be.
You made me look bad with that. You wait till I get you alone. We actually talk about praying.
Vi snakker om bønn.
And we can spend our days or weeks about and talking around things.
Og vi kan bruke dager og uker og prate om ting.
And we really need to pray about this. And we talk about it.
Vi trenger å be over det, og vi snakker om å be over det.
And the one thing we don't actually do is pray.
Og den eneste ting vi faktisk ikke gjør, å be.
We talk about praying, but we don't pray.
Vi snakker om å be, men vi ber ikke.
And the concern grows, and the conversations grow.
Og for bekymringene vokser.
And our imaginations get involved.
Og vi begynner å få fantasier.
And then before we know it, we're planning, well, we could do this or we could do that.
Før vi vet ordet, så planlegger vi hvordan vi kunne gjøre det og gjøre det og gjøre det.
Well, that might happen or that might happen.
Skje, det kan skje.
How would we respond if that happened?
Hvordan ville vi gi respons hvis det skjedde?
And we chew and we chew and we chew on the bone.
Vi tygger og tygger og tygger på beinet.
But we never actually pray.
Men så ber vi ikke.
So when James says you don't have because you don't ask.
Jakob sier altså dere har ikke fordi dere ikke ber.
He's speaking true to life.
Så snakker han sannhet.
He's saying this out of experience.
Han sier det vi har erfart.
And very often we have people coming to us.
Og veldig ofte så det folk som kommer til oss.
They say, would you pray for me for so and so?
Og de sier, vil du be for oss for sånn og sånn?
And we'll say, why do you want us to pray for that?
Og så spør jeg, hvorfor vil du at vi skal be for deg?
Oh, it'd be really good if you would pray.
Og det ville vært så godt hvis dere ba.
I would say, what have you prayed?
Så spør jeg, har du bedt?
Oh. Well, we haven't actually prayed.
Ja, jeg ber jo til.
So we'll say, well, I tell you, we will stand with you.
Så sier jeg, vel, vi vil stå sammen med dere.
And you pray.
Og dere skal be.
And we'll say amen at the end.
Og vi skal si amen til slutt.
It doesn't say, James didn't write and say, you don't have.
James, Jakob sa ikke det at dere ikke har, fordi.
Because you didn't ask your friends to pray for you.
Fordi du ikke ba vennene dine om å be for deg.
He says, you don't have because you haven't asked.
Han sier, du har ikke fordi du ikke, dere ikke ber.
And there is a strange thing that goes on.
Og det noe rart som skjer.
That will enable us to keep about, to keep talking about things.
Som gjør at vi fortsetter å prate om ting.
To keep saying we really got to pray about that.
Sier at dette skal vi be over.
And never to actually pray.
Men faktisk ikke ber.
So we've got to turn that on its head.
Så vi må snu det opp ned.
And we've got to pray.
Så må vi faktisk be.
So finishing off what Luke has written about Jesus. Yeah.
Ja, da skal vi høre hva Jesus.
He said, all that is mine is yours. That's an amazing promise to you and me.
Han sier, du alltid hos meg, og alt mitt av ditt et utrolig løfte.
And then he hits all the objections to the stories head on.
Og så treffer han liksom hovedpoenget, bare spikeren rett på hodet her.
And he finishes the stories off with this.
Så slutter han historien på denne måten.
It was fitting to celebrate and be glad.
Det var riktig å være glade og holde fest.
For this your brother was dead.
For denne broren din var død.
And is alive.
Og blitt levende.
He was lost.
Han var kommet bort.
And he's found.
Og funnet igjen.
The father wasn't seeing his children in a foreign land.
Far sa ikke bare at liksom barn et fremmed land.
Squandering what they had.
Sløse bort alt det de har.
Getting angry because they are so sinful.
Eller ble sint fordi de var så syndige.
He was weeping over them.
Han gråt for dem. Gråt
because his
dem.
View of value is so different to ours.
Fordi hans verdi, den verdi han setter på dem så forskjellig fra vår verdisett.
He's saying, look, they're dead.
Se der, den dør.
They haven't been brought to life yet.
De har ikke blitt levende enda, han død.
They're living like this because they are dead.
De lever sånn fordi de døde.
They are lost.
De tapt.
Like the sheep.
Akkurat som sauer som har gått seg bort.
Bah, bah, yes.
Meh.
That's very good. If you did that at Felder Brennan, you get a lot of voices coming back.
I will try someday.
See, this is his perspective.
Dette hans perspektiv.
We see these people as being so wicked, so sinful.
Disse menneskene som så syndige og onde.
The disgusting way that they smell of the pigs.
Hvordan de stinker og det helt avskyelig.
And the father says, look at my lost children.
Men så sier bare han, se på mine fortapte barn.
Oh, look at so and so, it's as though they're dead.
Se på den, de døde.
I must bring them to life.
La oss bringe liv i dem.
Which leads me to a story.
Som leder oss til historien.
We'll call him John.
Kaller ham Johannes.
So at Felder Brennan.
På Felder Brennan.
If you were to come and Daphne and I were there.
Hvis du kommer Daphne og jeg der,
we'd be dressed like this.
Så går vi kledd sånn som vi nå.
And if you met our team, they would be dressed like
this. Hvis du ser teamet vårt, så vil du være kledd på samme måte som oss.
I took my pullover off, you took yours off.
Han tok av seg slips I dag.
Don't take your shirt off.
Ikke ta deg skjorta av.
If you saw our visitors, our guests, they would be dressed like this.
Og hvis du ser på gjestene våre, så de også stort sett være kledd sånn som oss.
And we have our rhythm of daily prayer.
Og vi har en rytme av daglig
bønn. At 9:30 we have our morning prayers.
Så 9:30 så har vi morgenbønn.
At 1:15 we have midday prayers.
Og 1:15 så har vi middagsbønn.
At 5:30 we have evening prayers.
Og 6:30 så har vi
kveldsbønn. At 10:15 we have night prayers.
Og 9:15 så har vi nattbønn.
And we will be full of people.
Og vi vil være fullt av folk.
And I went in to lead morning prayers.
Og jeg går og leder morgenbønn.
On this one morning.
En morgen.
And we were full of people.
Det var masse folk.
And then the door opened.
Og så åpnet døren seg.
And in walked, I hope you understand this, a really English gentleman.
Så kom det inn en skikkelig engelsk herremann.
Can you imagine?
Kan du se for deg det?
Okay. He wasn't a young man.
Han var ikke ung.
It turns out he was 83 years old.
Han var 83 år gammel.
He was as tall and slim as a Norwegian might be.
Han var så lang og tynn som en nordmann.
And he was wearing a pinstripe suit.
Og han hadde sånn dress med sånne tynne, fine striper.
And a white shirt and a tie.
Hvit skjorte og slips.
And all that money that was spent on the Hubble telescope.
All pengene som var brukt på Hubble-teleskopet ute I verdensrommet.
They could have saved it all because they could have used the shoes instead.
De kunne spart det og heller brukt på skoene hans.
And he walked in and he sat down.
Satt og sa ned.
And he stretched out his legs.
Og så strakte han ut beina.
And he really did look out of place.
Han så jo virkelig som han ikke hørte hjemme der.
I went through our morning prayers.
Jeg ledet gjennom morgenbønnen.
And we have space for everybody joining in and praying during our rhythm of prayer.
Og vi gir rom til at alle kan bli med og be og bidra.
So many people would have done that.
Så mange folk var med og ba.
And then after a while we came to the end.
Og til slutt så kom vi til slutten av bønnen.
And we thanked the Lord and said amen together.
Og så takket vi Gud og sa amen sammen.
And we sat in silence.
Så satt vi I stillhet.
For about 2 seconds.
Og 32 sekunder.
And then he started.
Så startet han.
Oh God.
Oh God.
It's good. It's good, isn't it? We your humble servants.
Vi ydmyke tjenere.
Gather together in this place.
Samlet på dette sted.
I'm enjoying this so much. I might pray it all.
Du kan be alt sammen.
And I looked.
Så så jeg på han.
And while he was doing this, he was looking at everybody
Mens
like
han
this.
Så han seg ut.
Making sure that everybody was staring
Passet
at him.
Passet på at alle så på han.
Okay, he's got a problem.
Okay, han har et problem.
Morning prayers.
Morgenbønnen.
So we have midday prayers.
Så har vi middagsbønn.
So we're joined by many visitors.
Og mange besøkende der.
We go through our morning prayers.
Og vi gikk gjennom morgenbønnen.
Our presence of God is there.
Og Guds nærvær var
der. We come to the end and say amen.
Og så kom vi til slutt og sa amen.
Oh God. Same thing.
Samme igjen.
Same words.
Samme ordene.
Same very strange voice.
Merkelig stemme.
And I looked.
Så så jeg utover.
And everybody else was looking as well.
Alle så på han også.
For he's making sure everybody's attention is on him.
Han forsikrer seg om at alle så på han.
Evening prayers.
Kveldsbønn.
You get the picture. Night prayers.
Nattbønn.
Oh my goodness.
Okay. Samme greie.
That was the Tuesday. Wednesday.
Tirsdag, onsdag.
When you went into the chapel for morning prayers.
Når vi gikk I kapell om morgenen.
You could feel a little bit of tension.
Du kunne føle spenning I lufta.
Everybody's looking at the door.
Alle så på døra.
And it opens, in comes John.
Så åpner døra, og der kommer John.
Sits down with a flower.
Setter seg ned foran.
End of morning prayers.
Morgenbønn.
Oh, well, yes.
Nei.
Here we go again.
Der startet det igjen.
Midday prayers. Yes.
Middagsbønn.
Evening prayers.
Kveldsbønn.
Night prayers.
Nattbønn.
Thursday.
Torsdag.
By this time, when you met with the people,
da vi møtte folk denne dagen,
you felt that all hope was lost.
Så føltes det nesten håpløst.
And instead of quietly waiting in prayer before we started,
bente stille I bønnen når det skulle starte,
everyone was looking at the door just in case. And then he would come.
Og så kom han inn.
Morning, midday, evening, night.
Morgen, formiddag, middag.
So, we got to Friday morning.
Så kom til fredag morgen.
He was leaving on Friday morning. And Daphne and I were having breakfast together.
Og vi hadde en frokost sammen, Daphne og jeg.
And feeling full of love and mercy and generosity.
Vi følte oss veldig full av kjærlighet og generøsitet.
We said, maybe he's already gone.
Tenkte vi, kanskje han reist allerede.
Maybe he left early.
Kanskje han dro tidlig.
And so we went across for morning prayers.
Så dro vi til morgenbønnen.
Full of hope.
Full av håp.
And we sat and the people were there.
Vi satt, alle folkene var der.
And you could feel the lightness and
hope. Og du kunne kjenne denne lettelsen.
Hope there in the chapel.
I kapellet.
Until the door opened.
Inntil døra åpnet.
And then hope just
died. Og så bare sank håpet.
In came John.
In kom John.
And inside I was going, oh God.
Og så tenkte jeg, kjære Gud.
So I went through morning prayers.
Vi gikk gjennom morgenbønn.
It was wonderful, wonderful time.
Det var kjempefin tid I bønn.
And we came to the end.
Så kom vi til slutten.
And I could feel the tension suddenly rise.
Spenningen begynte å stige.
And it was focused on me.
Og så var det,
please don't say amen at the end.
Ikke si amen på slutten, tenkte jeg.
But we needed together
måtte jo avslutte.
To close our time.
Så for å avslutte.
And the tension went through the roof.
Så gikk bare spenningen opp gjennom taket.
And we waited.
Og så ventet vi.
Silent.
Stille.
And I looked. And everybody else was looking.
Så meg rundt, hva I all verden.
And he was sitting there, relaxed, his arms crossed.
Han sitter der helt avslappet.
His legs stretched right out.
Slappet av.
So after a few minutes, we just sort of slipped the door open.
Så etter noen få minutter så åpnet vi døren.
So people could leave when they
wished. Så folk kunne gå ut av kapellet igjen.
And after a little while, people started to move.
Så etter en stund så begynte folk å bevege seg.
But whenever they did, they sort of looked at him.
Alle liksom så på John, var litt sånn nervøs.
And they sort of moved to the door.
Så gikk de mot døra.
They were watching just in case he was going to start.
Men de skulle starte nå.
And I'm sure, when the first two people actually got out of the side of the door,
og egentlig var det sånn at med en gang de første kom utenfor døra,
I could hear them running.
Så hørte at de løp av gårde.
So people decided to leave. And after a few minutes, I went to leave.
Og etter noen minutter så var det på tide for oss å gå.
And suddenly he reached out and grabbed my arm.
Men plutselig tok han og grep meg I armen.
And John said,
og så sa John,
excuse me.
Unnskyld.
Might I tell you what's happened to me?
Kan jeg fortelle deg hva som skjedde I går?
We have great apologies to any English people who are listening to this.
Jeg veldig beklager veldig over alle britiske som måtte høre på meg nå.
And I thought, oh, here we go.
Åh, så tenker jeg, nå begynner det igjen.
He's going to tell me something really silly.
Nå kommer han til å fortelle at dette veldig dumt.
Like he ran out of milk for a cereal or something.
Et eller annet feil med melka på kornblandingen eller et eller annet.
So we sat down.
Så vi satte oss ned.
He said, you know, I'm only here for one reason.
Du vet, jeg bare
en. I said, why is that?
Hvorfor det?
He said, the young people in my church.
Ungdommen I kirken sa jeg skulle dra hit.
They told me I'd got to come.
De fortalte meg at jeg måtte dra.
That's the only reason I've come.
Nå skal jeg fortelle, det grunnen til at jeg kom.
He was 83 years old.
Han var 83 år gammel.
He said, so I've come.
Jeg har kommet.
But that's the only reason.
Men jeg
I didn't want to come.
Jeg ville ikke komme.
I didn't see why I had to.
Skal jeg si hvorfor jeg måtte komme?
But the young people made me.
Det var de unge folk av kirka som tvang meg.
I thought I'd quite like to meet the young people in his church.
Det var ganske, ja. Hvorfor gjorde de det?
He said, and they told me that I had to visit the high cross.
De sa at jeg måtte besøke korset oppe på høyden.
He said, so yesterday evening,
så I går kveld,
I suddenly thought, I've not been to the high cross.
Jeg har jo ikke vært oppe ved det korset da.
And these young people, he said, had sat down opposite me.
Han sa at disse unge folkene, de satt jo rett overfor meg.
And said, and when you come back, we're going to ask you.
Når du kommer tilbake, så kommer vi til å spørre deg.
Did you go to the high cross?
Gikk du til korset på høyden?
why do I need to go and look at a high cross?
Jeg går til det korset da?
Why do I need anything to do anything to look at two pieces of wood?
Hvorfor skal jeg gå og se på to planker?
I know what a cross is.
Jeg vet hva et kors
I thought, well, they're going to ask me.
De kunne spurt meg.
I really want to lie to them.
Jeg hadde veldig lyst til å lyve til disse ungdommene.
So I suppose I better go.
Så jeg tenker, det best jeg drar opp da.
He said, so I made a coffee and sat down and drank it.
Så jeg lagde en kaffe og satt meg ned og drakk den.
And I thought, oh, just got to go.
Jeg får vel gå da.
He said, so I walked down.
Så jeg gikk ut.
And it's a beautiful walk, it's not very far.
Og det en veldig fin vei å gå, det ikke langt.
It's beautiful, and he walked through the trees.
Så gikk han under trærne der.
And he came to one of our farm gates.
Han kom til en av gårdsportene.
And as he looked over the gate,
han så over porten,
the ground rose up,
så gikk bakken litt oppover,
and on top was the high cross.
Og på toppen så var korset.
I thought, great, I've seen the high cross.
Nå har jeg sett korset.
Don't have to go any further.
Da trenger jeg ikke gå lengre.
When they say, did you go and see the high cross,
I can say yes. Gikk og så på korset? Ja, jeg gikk og så på korset.
Job done.
Ja, jeg gjort det.
So he started to turn around to go back.
Så snudde han seg for å gå tilbake.
But he couldn't take his eyes off the cross.
Han greide ikke å ta blikket vekk fra korset.
He couldn't physically move away from looking at the cross.
Han klarte ikke fysisk.
And he didn't understand that.
Så da han sto der.
But there was something special about looking at the cross.
Så var det noe spesielt med å stå og se på det korset.
So he folded his arms and leant on top of the gate.
Så han bare la armen I kors, og så lente han seg mot porten.
And he was very comfortable just standing there looking at the cross.
Det ganske komfortabelt å bare stå der og se på korset.
And then he heard somebody walking down the path behind him.
Og så hørte han det kom noen gående på veien bak han.
And they came and they leant on the gate as
well. Så kom
well.
Den andre også og lente seg på porten.
Obviously looking towards the cross.
Og helt tydelig så på korset.
He said, but then our elbows touched.
Men så kom albuene våre borti hverandre.
No, it wasn't a violent fight, they just touched.
Det var ikke noe violent, det var ikke sånn voldelig slag, det var bare touch.
You're bigger than me.
Ja, I should be careful with you.
He said, when our elbows touched, I didn't like that.
Da jeg kjente at albuen kom bort og sier, jeg likte ikke det.
He said, I was able to look at him.
Så jeg hadde ikke lyst til å se på han, men så...
He said, do you know who it was?
Vet du hvem det var?
I said, well, one of our team or one of our guests.
Men en av teamet vårt, eller en av gjestene, var det ikke det?
He said,
nei.
It was Jesus.
Det var Jesus.
He said, Jesus looked at me and said,
og Jesus så på okay. Meg, så sa han, okay.
He said, that gave me a problem, because I didn't know how to talk to Jesus.
Jeg fikk plutselig et problem, jeg visste ikke hvordan jeg skulle snakke med Jesus.
So I looked at him and said, okay.
Så jeg sa, okay.
And then we both stood and looked at the cross.
Så stod vi begge og så på korset.
And then Jesus turned to him and said,
så snudde Jesus seg, så sa han,
tell me what you can remember that you've ever heard about what happened on the cross.
Fortell meg nå alt det du kan huske at du har hørt at skjedde på det korset.
So I told him.
Så jeg fortalte han.
And Jesus said, very good.
Så Jesus sa, bra.
But then Jesus asked him a question.
Men så stilte Jesus han et spørsmål.
And the question triggered another memory.
Og spørsmålet det utløste et annet minne.
Of something he'd heard about the cross.
Så noen hadde hørt om
and
korset.
And he told Jesus.
Om Jesus.
And Jesus said, very good.
Han fortalte Jesus, og Jesus sa, bra.
He said, and that kept going on.
Og det fortsatte sånn.
He said, until Jesus asked me a question.
Når Jesus stilte meg spørsmål.
That caused me to remember something I'd heard in Sunday school.
Så fikk det meg til å huske noe jeg hadde hørt på søndagsskolen.
When I was 4 years old.
Når jeg var 4 år gammel.
He said, I couldn't believe it.
Jeg trodde ikke det var mulig.
And Jesus said, very good.
Jesus sa, veldig bra.
He said, you'll never believe what happened next.
Men du vil ikke tro hva som skjedde der etter.
He said, Jesus just put his hand out.
Jesus bare strakte hånda ut.
He said, all my answers appeared in front of me like pieces of a jigsaw puzzle.
Og så var det som alle disse minnene dukket opp foran meg som biter av et puslespill.
And then he just put both hands forward.
Og når han tok begge hendene framover.
And everything came into one story.
Og alt kom inn I en eneste historie.
And he said, do you know what happened next?
Vet du hva som skjedde deretter?
And I said,
nei.
No. And he said, don't interrupt.
Ikke avbryt han.
He said, Jesus took hold of me.
Jesus tok tak I meg.
And he put me right in the middle of the picture.
Og så putta han meg rett inn I det bildet.
I thought, I better not say anything.
Jeg bedre ikke si noe, tenkte jeg.
And then he said, and han, do you know what he did next?
Og vet du hva han gjorde så?
I wasn't going to say anything.
Jeg tenkte, don't interrupt. Si noe, jeg skal ikke avbryte.
He said, when he put me in the middle of the picture, he said, then he reached through to the core of my being.
Og da han puttet meg inn I midten av bildet, så rakte han inn I det aller innerste kjernen av hele mitt vesen.
And he broke through to the core of my being.
Og han brøt seg inn I kjernen av meg.
And do you know what he did next?
Vet du hva han gjorde så?
So I shook my head.
Så jeg bare ristet på hodet.
He said, he switched me on.
Vet du hva han skrudde meg på?
He made me alive.
Han gjorde meg levende.
He said, I'm alive.
Jeg levende.
He said, I'm 83 years old.
Han sa, jeg 83 år gammel.
I have never known what it's like to be alive.
Aldri skjønt hva det var å være levende.
He said, but I've always been conscious of the fact that I'm dead.
Jeg alltid vært klar over det faktum at jeg vært død.
He said, I've had a very successful professional life.
Jeg har vært veldig suksessfull I yrkeslivet.
And I've been surrounded all my life by people who were really obviously alive.
Og jeg har vært omgitt av mennesker hele livet som helt åpenbart var levende.
He said, and I have always known that I am dead.
Og jeg har alltid visst at jeg død.
But yesterday evening,
men I går kveld,
Jesus made me alive.
Jesus gjorde meg levende.
And that's the point that Jesus is making.
Og det det poenget Jesus gjør.
However people may have judged this man.
Uansett hvordan mennesker har dømt denne mannen.
Who had a successful outward life.
Som hadde et veldig framgangsrikt yttre liv.
And yet was so clearly dead as a person.
Og likevel var helt død som et menneske.
God was looking at saying.
Gud så på han og sa.
This my son is dead.
Denne min sønn død.
And now he is saying,
og nå sier han,
but my son is alive.
Men sønnen min levende.
He is alive.
Han levende. Han lever.
That's what Jesus is saying at the end of the story.
Det det Jesus sier I slutten av historien.
Sinful people do sinful things.
Syndige mennesker gjør synder.
Lost people do lost things.
Fortapte mennesker gjør helt fortapte greier.
Dead people do dead things.
Døde folk gjør døde ting.
People who have not come into a relationship with Jesus.
Folk som ikke kommet inn I et forhold til Jesus.
Live lives outside of the principles and values of the kingdom.
De lever faktisk utenfor alle prinsippene I Guds rike.
Do you think God is surprised by that?
Tror du Gud overrasket over det?
Do you think he's angry with them?
Tror du at han sinna på dem?
Do you think he's waiting to pour out fire and brimstone?
Tror du han venter på bare helle ut ild og svovel over dem?
No, he's crying for them.
Han gråter for vegne av dem.
He expects sinful people to do sinful things.
Han forventer at døde mennesker gjør syndige ting.
Before you and I knew Jesus,
før du og jeg kjente Jesus,
we did sinful things.
Men gjorde vi syndige ting.
He's not seeking to pour judgment out of them.
Han ikke ute etter å dømme dem.
He's looking at them as his poor, lost, or dead children.
Han ser på dem som sine kjære, fortapte.
And he's weeping over them.
Og han gråter over dem.
That his lost children may be found.
Så hans fortapte men
barn, his dead children may find life in Jesus.
Barn kan bli levende I Jesus.
That's the longing of his heart.
Det det hans hjerte lengter etter.
Is to deliver them out of the situation.
Det å få befri dem ut av den situasjonen.
He is the one who does not act in the way we expect.
Det han handler ikke på den måten vi forventer.
Because his whole value is so totally different.
For hele hans verdisystem så totalt annerledes.
To the way that we place value.
Hvordan vi plasserer verdi på det.
And therefore judgment.
Og derfor dermed dom.
On human beings.
På mennesker.
It doesn't mean that it doesn't matter when sinful things take place.
Det ikke det at det ikke betyr noe når det skjer syndige ting.
There are still the demands of justice and righteousness.
Det fortsatt dette med at det noe som rettferdig og godt.
But in God's kingdom, mercy triumphs over judgment.
Men I Guds rike så det sånn at miskunnhet, det seirer over dom.
It is amazingly good news that we bring to people.
Det fantastisk gode nyheter vi kan bringe.
Of a father who is still seeking his lost children.
Som fortsatt oppsøker sine fortapte barn.
Still seeking to find those that are dead.
Fortsatt søker etter å finne de som døde.
For the resurrection power of Jesus may come
For
into them.
Jesu Kristi oppstandelses kraft skal virke dem.
And that like John they may live.
Og på samme måte som John så kan de få leve.
John turned to me and he said, "Can you tell me one thing?"
John han snudde seg mot meg og sa, "Kan du fortelle meg en ting?"
I'm 83 years old.
Jeg 83 år gammel.
Why did it have to wait this long?
Hvorfor måtte jeg vente så lenge?
Almost all my life is behind me.
Nesten hele livet mitt ligger bak meg.
That's a really good question.
Ah, det et godt spørsmål.
Paul writes and says, "How will they hear?"
Paulus sier, "Hvordan kan de høre?"
Without somebody to bring the word to them.
Når ingen forkynner.
So I don't know what was happening there.
Så jeg vet ikke hvorfor.
But the joy was to be able to say to him.
Men jeg måtte bare si.
That even at his age,
at selv på hans alder,
the riches of Christ are so great.
Så Kristi rikdom så stor.
The Father's love is so amazing.
Fars kjærlighet så fantastisk.
The promises of God are so sure.
Guds løfter så sikre.
That all the treasures that he has now,
at alle de skattene som han nå,
become a recipient of,
blitt en mottaker av.
Far outweigh the loss.
De overvinner og oppveier alt det han har tapt.
What are 83 years in eternity?
Hva 83 år I evighetsperspektiv?
A drop in the ocean.
Det en dråpe I havet.
But the glory he receives as a child of God.
Men den herligheten han får som Guds barn skal vare en evighet.
And I could see the joy in his face.
Man kunne se gleden I ansiktet hans.
He said, "When Jesus switched me on and made me alive."
Han sa da Jesus skrudde meg på og gjorde meg levende.
He promised me that it was for always.
Så lovte han at dette var for bestandig.
Yeah. Do you think there's a party in heaven?
Tror du at fest I himlen?
Do you think the angels were dancing?
Tror du englene danser?
Yeah, flinging each other around in joy.
Og flere gjør piruetter I glede.
Yeah, I think the table was laid.
Så bordet dekket.
You know what they have in heaven, don't you, when they have a party?
Når de har en party I himlen.
Cloudberries and cream.
Da det molter og krem.
Now then, if we are able to grasp just how valuable we are to God.
Hvis vi bare greier å få tak I hvor verdifulle vi for Gud.
We then have to have a new perception as we look at the people around us.
Da får vi et helt nytt perspektiv når vi ser på folk rundt oss.
And instead of thinking them as of them as wicked,
I stedet for å tenke på dem som onde,
we need to start saying,
så må vi starte å si,
Look at these lost people.
Se på disse fortapte mennesker.
Look at these blind people.
Se på disse blinde.
Look at these people who have not come to life yet.
Se disse menneskene som ikke blitt levende ennå.
And instead of seeking to criticize or judge them.
Og istedet for å kritisere og dømme dem.
I'm not talking about what they do, I'm talking about the people.
Jeg snakker ikke om hva de gjør, men om selve menneskene.
We need to capture the Father's compassion for them.
Så må vi faktisk få tak I Guds medlidenhet, Fars medlidenhet for disse menneskene.
And say, oh, come, Lord, come.
Og si, kom, Herre.
Break into their lives.
Bryt inn I livet deres.
Bring a knowledge of Jesus.
Bring Jesus inn.
I was in a Muslim nation.
Jeg var I et muslimsk nasjon.
At a very, very difficult time for Christians.
Det var veldig vanskelig tid for kristne.
And it was a very... Tough experience.
Det var en tøff opplevelse.
And there was a lady there.
Det var en dame der.
A single woman.
En enslig kvinne.
As a Christian missionary.
Hun var kristen misjonær.
In a very, very nasty situation.
I en veldig stygg situasjon.
And this is what she did. She got up in the morning.
Hun sto opp om morgenen.
And she had breakfast outside in the sunshine.
Hun spiste frokost ute
I solen. In her courtyard. And she had a time of prayer and worship.
Og så hadde hun bønn, hun priste Gud.
And when she was ready,
og da var klar,
she got her rather large handbag.
Så tok den store veska si.
And she went outside and hailed a taxi.
Så hun dro ut og stoppet en taxi.
The city there is full of vehicles. Every one of them is a taxi.
Og byen der stappfull av biler, og stort sett alle taxier.
So a taxi saw her and stopped.
Så en taxi så henne og stoppet.
And she would speak to the driver and tell him where she wanted to go.
Så fortalte hun chauffören hvor hun ville dra.
And it would be about 8 or 10 minutes away.
Og det skulle være cirka 8-10 minutter borte.
Somewhere where there was a street tea shop.
Men så var det en butikk.
And then a single woman she'd have to go into the back of the taxi.
Hun måtte gå bak I taxien.
And after a minute of saying, "Isn't it a lovely day?"
Etter å ha sagt, ikke dette en veldig fin dag?
Which is what they always do.
Som de alltid sier.
Which is crazy because every day is exactly the same.
Det helt sykt fordi at hver dag helt lik.
Almost always a lovely day.
Nesten alle dager fine dager.
Scorching. Really, really hot.
Ja, det veldig, veldig varmt.
And she's in the back of the taxi.
Og bak I taxien.
And she says, "Tell me."
Så har fortalt meg.
Have you ever had a dream?
Har du
where somebody has come to you.
Så spurte en taxichauffør, har du noen gang hatt en drøm om at noen har kommet til deg?
And she says, 6 out of 10 people say yes.
Og 6 av 10 mennesker svarer ja.
So with those, she says, do you know who it was who came to you
Så da pleier hun å spørre, vet du hvem det var som kom til deg den drømmen?
And 9 out of 10 of those say yes.
Og 9 av 10 sier, ja, jeg vet det.
It was Jesus.
Det var Jesus.
These are Muslim men.
Dette muslimske menn.
So she gets really excited.
Så hun blir skikkelig tent.
She gets the cloudberries out of her bag. No, she doesn't. But she gets really excited.
Men hun blir skikkelig glad, hun tok ikke molten ut av bagen.
And she says, do you realize the importance of this?
Ser du betydningen av dette, sa hun.
And the men say, no.
Og mennene sa nei.
And she says, but this is the most important thing that could ever happen in your life.
Dette det viktigste som noen kunne skje I livet ditt.
This can change your life forever and your family and
Dette
your community.
Dette kan forandre livet ditt for alltid, og familien din og fremtiden din.
And I go, really? She said, yeah.
Ja.
She says, the most amazing thing that could happen.
Det mest utrolige ting kunne skje.
She said, actually, in my bag, I've got something I'll leave with you.
I bagen min så har jeg noe som jeg vil gi deg.
And it will help you to understand.
Og det vil hjelpe deg å forstå.
And so in her bag she has a number of little bags.
Så har hun forskjellige små poser I bagen sin.
And there's some printed material in there.
Og det forskjellig materiale I det.
And it quotes the Quran.
Og den siterer Koranen.
Where it says, in writing in the Quran, listen carefully to what Jesus says.
Og det står I Koranen, lytt nøye til hva Jesus
sier. So she's just affirming their starting point.
Så hun bare har et felles startpunkt.
And then it says just a few things about Jesus that they will not have heard.
Så sier hun noen få ting om Jesus som de ikke har hørt før.
And there's a telephone number.
Og så det telefonnummer.
And if they ring that number, there is a recorded message.
Hvis de ringer det, så det et opptak av et budskap.
And it tells them a little bit more about Jesus.
Og det forteller dem litt mer om Jesus.
And if they wish to go further,
og hvis de vil gå videre,
there's an international website to go on.
Så det en internasjonal nettside.
All this is in Arabic, of course.
Alt dette selvfølgelig på arabisk.
And they can go onto the website.
Så kan de gå inn på nettsiden.
And so on, so they can take step by
step. Så kan
de
ta skritt etter skritt etter skritt.
And if at the end they say, we now want to follow Jesus.
Og hvis de til slutt sier at ja, jeg velger å følge Jesus.
There is a process by which they can be connected with the underground church.
Så det en prosess for hvordan de kan bli koblet til undergrunnsmenigheten.
And her calling from God.
Hennes kall fra Gud.
Is to lead 10 Muslim men a week onto the beginning of that journey.
Å lede 10 muslimske menn I uka inn I den prosessen.
That's her mission.
Det hennes misjon, hennes kall.
And it's what she does.
Det det hun holder på med.
Every week.
Hver uke.
Sometimes she's got to take rather a lot of taxi
journeys. Så noen ganger må hun reise ganske mye taxi.
And drink a disgusting amount of tea.
Og drikke ufyselig mye te.
Other times there are fewer taxi rides.
Andre ganger så det færre taxier.
And she stops when in a week she has started 10 men on that course.
Og hun har startet på en uke så har hun da fått 10 menn I gang på den veien.
And she knows that when a Muslim man becomes a follower of Jesus.
Og så vet hun det at når en muslimsk mann blir en opp etterfølger av Jesus.
His family will follow.
Så følger familien etter.
That's quite a mission, isn't it?
Det är lite en mission det.
And it just helps you to see how God is moving in Muslim nations.
Och det är så fantastiskt att se hur Gud beveger sig i muslimska land.
In sending dreams and visions to masses of people.
Och sända drömmar och visioner till mängder av människor.
About Jesus.
Om Jesus.
And it's not just Muslim nations.
Och det är inte bara muslimska land.
God is doing that today in many, many nations.
Gud gör det i många nationer.
But how about asking him to do it in your community?
Vad om att be om att det ska ske I ditt lokalsamfund?
Why do we sometimes pray that God will do all these sort of things in other nations?
Och så ber vi om att Gud ska göra det som han gör I alla dessa andra nationerna.
And completely forget our next door neighbors.
Och hur kan vi då glömma nabon I nästa hus?
Why shouldn't we pray and ask God to do those things in our nation?
Varför skulle vi inte be Gud om att göra detta I Norge?
In our community.
I våra lokalsamfund.
When some guys wanted to start a prayer-based missional center,
när någon önskar att starta ett sånt bönebaserat missionscenter
on a particular island,
på en bestämd ö,
they started off in a home.
Så började de I ett hem.
But then there was a knock at the door.
Och så var det någon som bankade på dörren.
And a neighbor stood there and said, "I know what you're doing."
Och så stod en nabo där som sa, "Vet du, jag vet vad du håller på med."
And they said, "Okay."
Och så okay.
He's a Muslim.
Han muslim.
Wouldn't it be better to have a building to meet in?
Vill det inte vara bättre att ha en byggning att samlas I?
And they said, well, yeah, that'd be very nice.
Det hade ju varit fint.
He said, well, I've got a building down the road you could use.
Vet du, jag har en byggning nedi vägen här som ni kunde bruka.
Come and have a look. So they went and had a look.
Så de var nede och så på den.
And they called me.
Och så ringte de mig.
And they said, we've got a bit of a problem.
Vi har ett litet problem här.
We've been offered for free a building to use.
Nu har vi helt gratis blivit tillbudt att bruka en byggning.
Okay, what's the problem?
Ja, vad problemet?
It's where prostitutes do their trade.
Och det där var prostituerade jobbar.
And they do drug deals around the building.
Handlar narkotika runt byggningen.
And homeless people sleep in the doorway.
Och det hemlösa som sover I portarna.
Would it be all right to have a prayer center there?
Vill det vara grejt att ha ett bönecenter där?
To which my answer was, yes.
Svaret mitt var, ja.
Where else would you want to be?
Hvor ellers ville du ønske å være?
So they moved in.
Så de flyttet inn.
Hadn't been used for many years.
Hadde ikke blitt brukt I mange år.
So they blacked out the windows.
Så de dekket I vinduene.
And they planned to decorate and clean up in the inside.
De renset og vasket inn på innsiden.
But what I told them to do was to start a rhythm of prayer.
Men det jeg sa de måtte begynne med var en rytme av bønn.
I started getting knocks on the door.
Så var det noen som banket på døra.
One after the other, after the other.
En etter en etter en.
People from different nations.
Folk fra ulike land.
I've had a dream.
Har hatt en drøm.
I want to meet this man who comes in my dreams.
Och önskar möta den mannen som man mötte I drömmarna.
And loves me so much.
Och som älskar mig så högt.
I didn't know there was such a love.
Jag visste inte att det fanns en sån kärlek.
And I prayed and said,
och jag bad och sa,
if you are real, tell me how to find you.
Hvis du verkligen, fortell mig var jag kan finna dig.
And I saw this building and this door.
Och så såg jag denna byggningen.
And a voice said to me, that's where you will find me.
Och stämmen sa, där vill du finna mig.
That's pretty good, isn't it?
Det är ganska bra.
One after the other, after the
en
other.
En efter en
efter en. They were saying, Lord, will you please send dreams and visions to the people around
here? Gud, kan du sända drömmar och visioner?
But they didn't expect God to move that quickly.
De hade inte förväntat att Gud skulle bevega sig så snabbt.
Why wouldn't you be praying that God would do this?
Varför skulle inte vi be och dere be att Gud gör detta?
Here.
Här.
Why shouldn't we... You understand the picture.
Du förstår bilden.
Okay, one of the ways that we release this sort of activity of God.
En måte som vi kan förlösa denna suveräna Guds aktivitet.
Is through the ministry of blessing.
Är genom välsignelsens tjänste.
And if we were meeting here 200 years ago,
om vi hade varit samlade här för 200 år sedan,
all of us would probably be involved in blessing other people and blessing places.
Och så sannsynligtvis alla vi varit upptagna av att välsigna människor och välsigna
totally normal expression of Christian life.
Det var liksom en helt normalt uttryck för kristent liv.
When the Reformation came,
da reformasjonen kom,
there were three pillars of three strong principles that came out of the Reformation.
Var det tre søyler, tre hovedprinsipper som kom ut av reformasjonen.
Salvation comes through the finished work of Jesus on the cross.
Frelse kommer fra Jesus suverene verk på korset.
No other way.
Ingen annen måte.
The sole place of final authority is the written word of God.
Den endelige autoriteten Guds skrevne ord.
And the third?
Og det tredje?
Remember what it was?
Husker du hva det var?
Every Christian is a priest.
Hver kristen en prest.
Now that had nothing to do with organizational hierarchy.
Det hadde ikke noe med organisasjonshierarki å gjøre.
It's just one of those strange things in language that has been used.
Det bare en av de rare tingene I språk som blitt brukt.
But we have pastors or leaders that we may call priests.
Og det kan være pastorer og ledere som vi kaller for prester.
That has absolutely nothing to do with the principles of the Reformation.
Altså, ikke har noe som helst å gjøre med prinsippene I reformasjonen.
Every person is a minister to God. And a minister of God.
Et hvert menneske en tjener innenfor Gud og for Gud.
And until about 200 years ago,
og inntil for omtrent 200 år siden,
every Christian rejoiced in that truth.
Alle kristne de gledet seg over den sannheten.
But more recently it tends to have been forgotten.
Men mer I senere år så dette blitt glemt.
But we're living in a time when God is recovering it.
Men nå en tid hvor Gud gjenoppretter det.
It's a wonderful thing.
En fantastisk ting.
And I want to awaken in you.
Og jeg ønsker å vekke opp I deg.
A desire to bless.
En lengsel etter å velsigne.
And I want to engage you in doing it.
Jeg vil sette deg I gang I å gjøre
det. So that the blessing of God is released in your community.
Sånn at Guds velsignelse blir forløst I ditt nabolag.
Remember, in the way that God's kingdom works,
den måten som Guds rike virker på,
it often seems upside down to us.
Så ser det ofte opp ned ut for oss.
But that's because we are upside down.
Det fordi vi opp ned.
And in God's working, we really come the right way up.
Men når vi gjør sånn som Gud jobber, da vi blir stilt I riktig retning.
So again, we're waiting for God to do something.
Så vi står her og venter på at Gud skal gjøre noe.
When God says, I'm waiting for you to do
Gud sier at jeg venter,
what you're supposed to do,
du skal gjøre det du
what we're supposed to do is bless.
Og det vi skal gjøre velsigne.
So we do this in two particular ways.
Så vi gjør dette på to bestemte måter.
The first is, we call upon God to loosen his blessings on our community.
Vi påkaller Gud for at han skal forløse sin velsignelse I våre samfunn og nabolag.
God, will you loosen your blessings on my community?
Gud, vil du forløse og løse ut din velsignelse over mitt nabolag og vårt samfunn?
And then we speak to the community.
Og så taler vi til samfunnet.
So for instance, while we're here now in Tromsø.
Så for eksempel nå som vi her I Tromsø.
We would say, Tromsø.
Vi vil si Tromsø.
May the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
So we're doing two things. We're saying, Father, would you please come and send your kingdom?
Vi vil si først, Gud, kom og la ditt rike komme.
Let your kingdom come.
La ditt rike komme, komme ditt rike.
And then we're turning to the community.
Og så snur vi oss mot samfunnet.
And we are speaking out.
Og så taler vi til samfunnet.
Tromsø.
Tromsø.
See, I'm sounding a bit more like you now. Tromsø.
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 Yes.
May the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
Okay?
Okay.
And we can do it with a person.
Eller vi kan gjøre det med en person.
Would you stand for
me just for a second? Life?
So I could say to Leif here.
Jeg kan si til Leif her.
May the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
But the second stage.
En skritt nummer to.
If you stay where you are a moment.
Bli stående her litt til.
After mentioning hair, you can't get away that quickly.
Etter å ha nevnt det med håret, så kan du ikke slippe unna så lett.
I can say, leave, may the Lord bless you.
Jeg kan si, må Herren velsigne deg.
But you remember how we talked about identifying, aligning ourselves with the purpose of God?
Husker hvordan vi kunne snakke om å identifisere oss med Guds hensikt?
Where we agree with God's purpose.
Hvor vi enige I Guds hensikt.
And we say, here I am in this community.
Vi sier, her jeg I dette samfunnet.
I agree with your plan and your purpose,
Father. Jeg enig, far.
Let your kingdom come.
La ditt rike komme. Vi stiller meg sammen med dine hensikter.
So in the same way, this uniting, this agreement between earth and heaven.
Så skal det bli enighet mellom oss og himmelen.
May the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
I bless you in the name of Jesus.
Jeg velsigner deg I Jesu navn.
And now we're taking a second stage.
Og så tar vi neste skritt.
May the Lord come and bless you.
Må Herren komme og velsigne deg.
And I'm standing in agreement with heaven.
Og jeg står I enighet med han.
And I bless you in the name of
og
Jesus.
Og jeg velsigner deg I Jesu navn.
And thank you. And in the same way with a place.
På samme måte med et sted.
Tromsø, may the Lord bless you.
Tromsø, må Herren velsigne deg.
I bless you in the name of the Lord.
Jeg velsigner deg I Herrens navn.
But because we've not been used to doing this for so long.
Vi ikke vant til å gjøre dette.
It can seem a little bit worrying.
Så det litt sånn, det blir litt bekymret.
Should we really be adding our blessing to this?
Skal vi virkelig legge til vår velsignelse?
Well, let's do what we should do and look at God's word.
Nå skal vi se hva som står I Guds ord om det.
Because time is short, we'll just go to one place.
Vi har ikke så mye tid, så vi går til ett sted.
Psalm 129.
Vi går til Salme 129.
Now in Psalm 129,
Salme 129,
the psalmist is grumbling about those that have been unkind to Israel.
Så knurrer han litt grann psalmisten over de som har vært uvennlige.
And he wants to get his own back.
And he wants
to, he wants to retaliate.
Ja, han vil gjerne hevne seg.
And he wants to withdraw the favor of God on a place.
Han vil egentlig trekke tilbake Guds favor over den plassen.
And in the last verse, verse 8.
Og I siste verset så står det.
He describes what it would be like to be a community where God's work, where God's blessing is not residing.
Så sier han hvordan det ville være I et samfunn der Guds velsignelse mangler.
And he said, and people will have stopped saying to you.
Og folk ville slutte å si til deg.
The Lord bless you.
Herren velsigne deg.
I bless you in the name of the Lord.
Jeg velsigner deg I Herrens navn.
That was the withdrawal.
Det var det som ble trukket tilbake.
Of God's blessing on a community.
Av Guds velsignelse I et samfunn.
May the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
I bless you in the name of the Lord.
Jeg velsigner deg I Herrens navn.
Now today we know the name of the Lord.
I dag så vet vi Herrens navn.
So we would be failing to release the blessing of God on our community.
Så vi faktisk svikte I det å formidle Herrens velsignelse over samfunnet.
If we were not only praying for
hvis vi ikke bare
the kingdom of God to come,
om at Guds rike skulle komme,
but if we failed to speak to the community,
hvis vi sviktet I å tale til samfunnet,
and just say, may the favor of the Lord be upon you.
Må Herrens velbehag være over deg.
And I bless you in the name of the Lord.
Og jeg velsigner deg I Herrens navn.
And the picture is that we may say, may the Lord bless you.
Og bildet det at vi kan si, må Herren velsigne deg.
And secretly say, but I hope he doesn't.
Jeg sier det hemmelig, men jeg håper egentlig han ikke velsigner.
But if we say,
men hvis vi sier,
may the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
And I bless you.
Og jeg velsigner deg I Jesu navn.
We're committed. We're committed in agreement.
Da vi overgitt til en enighet.
That the blessing of God will come to our community.
For velsignelsen som skal komme. Og driv bort forbannelsen.
Now we could we haven't got time, but we could look at many other scriptural references.
Vi kunne sett på mange
okay.
skriftreferanser her, men det har vi ikke tid til I dag.
Because in the Old Testament days,
for I det gamle testamentets tid,
this is how everybody functioned.
Det var hvordan alle fungerte.
If you arrived at a place,
hvis du kom til en sted,
you would say automatically,
si automatisk,
may the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
And I bless you in the name of the Lord.
Og jeg velsigner deg I Herrens navn.
If you knocked on somebody's door,
hvis du banket på døra til
when
noen,
they opened the door,
når du åpnet døra,
may the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
And I bless you in the name of the Lord.
Og jeg velsigner deg I Herrens navn.
when you were on a journey and you passed close to a place.
Till och med när du var på resa och bara var i närheten av ett sted.
You would call out, "May the Lord bless you."
Så måste du säga, "Ville du säga ut, må Herren välsigna dig."
And I bless you in the name of the Lord.
Jag välsignar dig i Herrens namn.
And the whole picture is that as the people of God.
Och detta är bildet att när du gör det som Gud säger.
You had a role to play.
Så har du en roll att spela
in releasing the blessing of God.
Jag förlöste Guds välsignelse I samhället.
And communities were made rich.
Och samhällen blev rika.
And received value.
Och fick värde.
Because those who even passed by.
För att själv bara de som gick förbi.
Called down the blessing of God on them.
Ropte ut och kallade ner Guds välsignelse över dem.
And we agree.
Och vi är eniga.
Now when you think like that.
När du tänker på den måten.
And understand that was normal life.
Och förstår att det var helt vanlig liv.
Remember Jesus sending the disciples out in twos?
Så det var Jesus gör då?
Bring the peace of God to the place you go to.
Bring Guds fred till det stället du kommer.
When you enter the door, say
peace. När du kommer in I huset ska du säga fred vare med detta hus.
It's simply what they always did.
Och bara det de skulle göra.
But now because they are followers of Jesus.
Men för de då följer Jesus.
They're carrying something very, very precious and extra.
Så bär det med sig väldigt, väldigt värdefullt.
So if we want God to cause liquid gold to flow down through.
Så hvis vi vill få Gud till att få flytande guld till att renna ned över nationen.
If we want the oil of revelation and healing, the Holy Spirit.
Hvis vi ønsker oljen av åpenbaring og helbredelse og Guds nærvær til å strømme ned over nasjonen vår.
We cry out to God for His kingdom to come into our
community. Så roper vi ut til Gud at hans rike skal komme.
And we begin to pronounce the blessings of God.
Og vi begynner å uttale Guds velsignelse over stedet.
So will you stand with me?
Så vil du si med meg?
And we're going to do this together.
Vi skal gjøre dette sammen.
Would you like to stand up?
Stå opp.
And what we're going to do, first of all, is just take Tromsø, because this is where we are.
Vi skal først ta Tromsø, for det der vi nå.
So, I mentioned the very, very difficult Muslim nation
that jeg nevnte det veldig vanskelige muslimske landet for dere I sted.
And we had religious leaders and secret police coming in and out of where we were.
Och det var religiösa ledare och hemlig politi som kom ut och in där vi var.
They knew what was going to be going on before I arrived.
Och de skönte vad som skulle ske för jag hade helt att komma.
And there were lots of bad stuff was going on.
Och det var massa ting som skedde.
And they kept switching the electricity off to the building.
Och de skrutt till och med strömmen till byggningen vi var I.
But we had hundreds and hundreds of candles.
Men vi hade hundrevis av stearinljus.
But then they placed people outside.
Men så placerade de folk.
And they were stopping passersby.
Och de stoppade förbipasserande.
And taking their names and addresses.
Och tog namn och adressen.
For even walking by the building.
Bara för de gick förbi byggningen var.
And I said to the guys who were with me.
Jag sa till de som var samma med mig.
I want to say a little bit about blessing.
Jag vill säga dig någon välsignelse.
We're going to stand here. We're going to pronounce blessings.
Vi ska stå här och vi ska uttala välsignelse.
Into the community here.
In I samhället här.
Which I wouldn't want to begin to tell you about the. The terrible things that have been done there.
Jag vill inte fortälla om alla de förfärliga tingen som har skett där.
And so I just shared with them in the way that I have with you.
Så jag bara delade med dem.
And I said, let's stand. We'll make a box shape in the room.
Låt oss stå sammen nå I en fyrkant.
And so north, south, east, west. We're going to speak the blessings of Jesus.
Så mot nord, syd, öst och väst så ska vi tala ut välsignelse.
And I thought this would take a minute.
Jag tänkte att det skulle ta ett minut.
And we started.
Och vi begynte.
And it was about 45 minutes.
Det gick 45 minuter.
And it was as though you could hear the mighty rushing wind.
Och det var en sån stark vind av Gud.
Blessings were poured out into the community.
Välsignelser blev bara strödd ut.
And some extraordinary things have come out of that.
Och det var någon helt speciella ting som kom ut av det.
When we speak blessings,
när vi talar välsignelser,
as the children of God,
som Guds barn,
remembering our value,
och husker vilken värde vi har,
that you and I are who God says we are,
att vi är den som Gud säger att vi är,
not who we've been told we are by anybody else,
andra eller vem som helst andra har sagt till oss att vi är,
and in the name of Jesus speak blessings,
och I Jesu namn talar ut välsignelse.
It's like throwing the switch.
Det som å ta bryteren.
And God moves.
Og Gud beveger seg.
So what we're going to do,
og det vi skal gjøre,
we're going to say Tromsø.
Vi skal si Tromsø.
May the Lord bless you.
Må Herren velsigne deg.
Okay?
Okay.
So let's do that now.
Nå sier det til meg, Tromsø må Herren velsigne deg. Tromsø må Herren velsigne deg.
And then we agree with God's desire to bless.
Så skal vi være enige I Guds ønske om å velsigne.
And I bless you in the name of Jesus.
Så skal vi si at jeg velsigner deg I Jesu navn. Jeg velsigner deg I Jesu navn.
Okay. So let's say it together in one go. May the Lord Tromsø, may the Lord bless you. I bless you in the name of Jesus.
Og da skal vi si, må Herren velsigne deg. Jeg velsigner deg I Jesu navn. Må Herren velsigne deg. Jeg velsigner deg I Jesu navn.
Okay. I'd like to do it again.
Jeg vil gjøre det en gang til.
But this time I'd like you to start with the name of your community.
Jeg vil at du skal si navnet på det stedet der du tilhører.
So we'll have a mix of the sound of
blanding her av masse lyd.
Ready?
Du klar? Jeg velsigner deg, og så sier vi navnet på stedet. Jeg velsigner deg, Tromsø.
I bless you in the name of Jesus.
Jeg velsigner deg I Jesu navn. Jeg velsigner deg I Jesu navn, Tromsø.
Okay. Can you do it again? Both sentences together.
You say it first.
May the Lord bless you. I bless you in the name of Jesus.
Må Herren velsigne deg. Jeg velsigner deg I Jesu navn. Må Herren velsigne deg. Jeg velsigner deg I Jesu navn. Må Herren velsigne deg. Jeg velsigner deg I Jesu navn.
Okay. Can you be seated for a moment?
Sette deg litt igjen.
Time is running away with us.
Tiden løper. Flyr.
Okay. I want to invite you to make that as much part of your walk with Jesus day by day.
Jeg ønsker å invitere deg til å gjøre dette til en vesentlig del av din vandring med Jesus hver dag.
As calling the kingdom of God down.
Det å rope.
Calling heaven to earth in your community.
Og kalle ned Guds rike
til. They belong together.
De hører sammen.
It's like a coin.
Det som en mynt.
And on the one side of the coin.
På ene siden.
You have the teaching of Jesus.
Så har du læren om Jesus.
To call down heaven on earth.
Og rope ned himmel på jorden.
And on the other side of the coin.
Andre siden av mynten
is speaking blessings the favor of God into your community.
Så taler vi Guds velsignelse inn I samfunnet og omgivelsene våre.
And so it's a little bit like a cycle.
Og det litt sånn en syklus.
Father, I agree with your purposes.
Far, jeg enig I dine hensikter.
Extend your rule. Break in with your rule into my community.
Bryt inn med din regjeringsmakt I mitt samfunn.
And community, may the Lord bless you.
Og samfunn må Herren velsigne deg.
And I bless you in the name of Jesus.
Og jeg velsigner deg I Jesu
navn. Would you do this?
Vil du gjøre det?
Now, this is not so that 45 minutes later, you expect revival to break out.
Dette ikke sånn at 45 minutter senere så kommer vekkelsen.
This is about the lifestyle we're called to.
Dette en livsstil vi kalt til.
The timing of things and the power of things.
Timingen I ting og kraften I ting.
Are in his hands, not our hands.
Det faktisk I hans hender, ikke våre hender.
And we don't know what God is going to want to deal with.
Vi vet faktisk ikke hva Gud har tenkt å gjøre.
In order for the big wave of blessing to come.
For at den store bølgen av velsignelse skal komme.
Are we going to trust him for that?
Skal vi stole på ham for det?
Yeah, so this is our long-term commitment as followers of Jesus.
Så dette vår langtidsovergivelse til Jesus.
But we can ask him to give us eyes that see.
Men vi kan be ham om å gi oss øyne til å se.
The beginning of green shoots that speak of springtime.
Grønne små skuddene som kommer.
Now, I was reading earlier this morning.
Jeg leste tidligere denne morgenen.
That sometimes it's said June is the only real month of spring in Tromsø.
Det noen som sier at juni den eneste vårmåneden I Tromsø.
Well, if that's true,
Eller hvis det sant,
then spring is very valuable, isn't it?
Da våren veldig verdifull.
June is coming.
Juni kommer.
Ask God for eyes to see the little signs to begin with.
Be Gud om å få øynene til å se de små tingene som kommer I begynnelsen.
I'm not judging what spiritual life here is like.
Jeg dømmer ikke hva slags, jeg vet ikke hva den livet, det åndelige livet her.
But in terms of weather and temperature and seasons.
Men når det gjelder været og temperaturen og årstidene.
It would be very unusual to get up one morning.
Så det ville være veldig uvanlig om det plutselig kom en varm morgen.
To find that suddenly overnight.
Plutselig over natta.
All the trees are covered in beautiful leaves.
Plutselig så det nydelige trær.
And the blossom is out.
Trær, og blomstene blomstrer.
Okay, you may experience it like that.
Kan du oppleve det?
Yeah. That's how I want to come here in June.
Yeah, vi kommer hit I juni. You're welcome.
Okay. You need eyes to see it.
Vi trenger øyne for å se det.
Where are the little signs to begin with?
Hvor de små tegnene I begynnelsen?
That give us encouragement.
Som gir oss oppmuntring.
And say, yeah, we must keep going.
Si, ja, vi skal fortsette.
Okay.
Yeah.
I just want to finish with this.
Jeg skal bare ende med dette her.
It's not about the words we say.
Det handler ikke om de ordene vi sier.
It's not about a formula.
Det ikke noe formel.
It's easy to put together nice words.
Det lett å sette sammen fine ord.
If we're going to ask to summon, to call the kingdom of God down to earth.
Men vi skal be om at, hvis vi skal be om at Guds rike skal komme ned på jorda.
If we're going to see the blessing of God released in a community.
Hvis vi skal se Guds velsignelse forløst inn I samfunnene våre.
It doesn't come by picking up a piece of paper with some words on it.
Så kommer ikke det å ta opp en lapp med noen spesielle ord skrevet på.
Reading them aloud and saying I've done that.
Og så leser dem høyt og sier, nå har vi gjort det.
It's necessary first to seek to come into the presence of the Lord.
Først må vi søke å komme inn I Guds nærvær.
So that whether we are calling on the kingdom to come.
Og si enten vi kaller på at Guds rike skal komme.
Breaking in of God's power and authority.
Bryte inn med Guds kraft og autoritet.
Or whether it's seeking to release the blessing of God in our community.
Eller det at vi skal forløse Guds velsignelse I samfunnet rundt oss.
It's just dead words.
Det bare døde ord.
Unless we have come into His presence first.
Hvis ikke vi først kommer inn I hans nærvær.
And standing in the Spirit.
Og står I Guds ånd.
And speaking out of the fullness of our heart.
Og taler ut fra fylden I hjertet vårt.
It's not by might, nor by power.
Ikke ved kraft, ikke ved makt.
Nor by our nicely written words.
Ikke ved våre fint skrevne ord.
But my spirit says,
men ved min ånd, sier Herren.
So we need to be in the spirit.
Så vi trenger å være I ånden.
And then we go for it.
Og så går vi for det.
Amen.
Amen.
Can I be honest with you?
Kan jeg være helt ærlig med dere?
I don't want to fly away this evening.
Jeg har ikke lyst til å reise I kveld.
I wish I could stay here with you.
Jeg kunne ønske jeg kunne fortsette å være her sammen med dere.
But on behalf of Daphne and I.
Men på vegne av Daphne og meg.
Thank you so much for being here with us.
Takk så mye for at du var her sammen med oss.
We appreciate the beauty of the land.
Og vi setter så stor pris på skjønnheten av den delen av landet.
But that's not why we've come.
Men det ikke derfor vi kom.
We're here for you.
Vi her for dere.
And it's been a joy and a privilege for
us. Og det har vært en glede og et privilegium å være sammen med dere.
So can I bless you?
Kan jeg velsigne dere?
Okay.
Ja.
Can I stand then with
Stå
me?
Stå opp.
I bless you then in the name of Jesus.
Jeg skal velsigne dere I Jesu navn.
That the Spirit of God may rise up afresh in you.
Må Herrens ånd reise seg opp og forfriske dere.
That those streams of living water within.
At disse strømmene med levende vann på innsiden.
May turn into powerful geysers.
Skal bli mektige slike geyser sånne som det spruter ut vann.
That come out of you red hot.
Som kommer ut ildrød varm.
With the fire of God.
Med Guds ild.
I bless you in the name of Jesus.
Jeg velsigner deg I Jesu navn.
That your spirit may be set on fire.
At din ånd skal bli satt I ild.
By the presence of the indwelling spirit.
Ved nærværet av den iboende ånd.
I bless you in the name of Jesus.
Jeg velsigner deg I Jesu navn.
That the beauty of the Lord our God.
At Herrens skjønnhet, vår Guds skjønnhet.
May rest upon you.
Skal hvile på dere.
And I bless you in the name of Jesus.
Og jeg velsigner dere I Jesu navn.
That as you open your mouth to call the kingdom down.
Åpner din munn for å kalle ned Guds rike.
As you begin to speak the blessings of God in the name of Jesus.
Når du begynner å tale ut I Guds velsignelser I Jesu navn.
I bless you in the name of Jesus.
Jeg velsigner deg I Jesu navn.
That you may see encouragement.
At du skal se oppmuntring.
That you may be friends together.
At dere skal være venner sammen.
Members together of the whole of the body of Jesus.
Dere skal være lemmer sammen av hele Kristi kropp.
And that you will encourage each other.
At dere skal oppmuntre hverandre.
And I bless you in the name of Jesus.
Og jeg velsigner dere I Jesu navn.
That the desire of your heavenly Father for northern Norway.
At lengselen til dere himmelske far for det nordlige Norge.
May arise more powerfully in your heart.
Skal reise seg enda mer kraftfullt I
hjertet ditt. Not just as individuals.
Ikke bare som enkeltpersoner.
But collectively.
Men kollektivt.
That collectively there may be a sustained calling for the kingdom to come.
At kollektivt skal det være et rop etter å få Guds rike ned.
And that in a sense heaven may break out quickly on earth.
Og på en måte så skal Guds rike bryte ut kollektivt her.
Because you are playing your part.
Fordi du ber din del.
In saying in the spirit may the Lord bless you.
Og sier I ånden må Herren velsigne deg.
I bless you in the name
Jeg
of the Lord.
Jeg velsigner deg I Herrens navn.
And I speak over your life now.
Og jeg taler over ditt liv nå.
And I say to you, may the Lord bless you.
Og jeg sier til deg, må Herren velsigne deg.
You may be the youngest person here.
Du kan være den yngste her I dag.
You may be the oldest.
Du kan være den eldste.
You may be the most educated.
Du kan være den med høyest utdannelse.
You may be the least educated.
Du kan være den med aller minst utdannelse.
You may be the one who thinks that you have been worth less than everybody else.
Du kan være den som tror at du mindre verdt enn alle andre.
You may think that everybody else has amazing gifts and you have none.
Du kan tenke at alle de andre har helt fantastiske gaver som du ikke har.
For you especially, I say.
Men du spesiell.
May the Lord bless
Må
you.
Må Herren velsigne deg.
I bless you.
Jeg velsigner
in the
deg.
Name of Jesus.
I Jesu navn.
And I bless you that His favor may be multiplied within you.
Må jeg velsigner deg at hans velbehag skal være over deg og I deg.
I bless you in the name of Jesus that you may sense a season change.
Og jeg velsigner deg at du skal få oppleve at det en sesong som endrer seg. Årstiden endrer seg.
I bless you that you may gaze upon the face of the Lord.
Velsigner deg.
And that you may burn.
At du skal brenne.
With fire.
Med ild.
From heaven.
Fra himlen.
And then people can say thank you, Father, or they can say amen.
Takk, far. Amen. Amen.
Amen. Amen.
Thank you so much.